Banze Empire hapa naongea. Oya show nimeandaa mimi mwenyewe. Afu sitaki usela. Oya watoto wa Kimara, watoto wa kisungu cha kabofu. Oya aina 32 wala aina 45. Oya pato. Oya 27. Oya fujo. Hebu jo mtamboni unite mwanangu pato. Oya 27 hapo. Afu jibu unalo.
DJKB.com.
Aina kwa heshima ina nani wapato? Twende hapo. Eh.
Hey. Okay. Fujo kwa mtambo, fujo kwa mtambo. Simisha hapo. Tue. Fujo. Hue, 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 hue. Eti mama bado pombe kiume nipiga mabombe. Sungu kwa pate wa pili mwetwa matombe. Mama kashuloti ya infeshe kwa tombe. Mwerekese na mwampie peta mademe. Imidako saka pesa tuwa si mademe. Saka pesa kizipata tuwa uweze shembe. Sika mkambi chiboi na makemkem. Una mashabeke tangoto atumu emu. Bado pombe kiume nipiga mabombe. Sungu kwa pate wa pili mwetwa matombe. Mama kashuloti ya infeshe kwa tombe. Mwerekese na mwampie peta mademe. Imidako saka pesa tuwa si madem. Saka pesa kizipata tuwa uweze shembe. Sika mkambi chiboi na makemkem. Una mashabiki zangu tuwa tu. Fujo. Tue, 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 tue. Ete kwe mida bado kasemanan. Una fenalosene. Kusake pei waune medota kiune. Obado mudu nadai fenale. Tete kwe mida bado kasemanan. Una fenalosene. Kusake pei waune medota kiune. Obado mudu nadai fenale. Tete tuone penta madem. Penta madem. Tuona utamji wa kila semu. Penta madem. Penta madem. Ake una utumbondi stoma kem kem. Penta madem. Better my name, you won't out of you a clear same. Better my demo, better my demo. I don't know to put in to my can come on, man. I bend a chain, 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 chain. You know, they can't, can I bend a chain, 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 chain. I don't know, they can't. Put your can up in that chain, 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 chain. I don't know, they can't. Come on, my Yanajala, my market's out to go. Can't talk on one demo, one to go. Ayala, come on, my market's out to go. Kind of one of them want to come on a penda chen 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 chen. I don't have a can. And a penda chen 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 chen. I don't have a can. To the other chen chen. One of penda chen chen chen. One of penda chen. My vote to say that it. One of penda chen chen chen. One of penda chen. To the gun and fire. One of penda chen chen chen. One of penda chen. We wanna go for you. One of penda chen chen chen. Wanna pin that chin, 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 chin. Wanna pin that chin, 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 chin. Don't have a chin, chin. Watch out for your last scene. Me just want to call him now, Apo. Me just want to get your Apo. Watch out for Gundu Chibis Katya. Come here, thank you, Apo. Badu, badu. Watoto wa kwashia mizi Gileta virusi. Bado sijaona. Fujo. Tue, tue. Wasi wakupuza. Watoto wa jangwa jipya. Tue. Chamaki. Nipo kilani Muriweli wakuposa. Bado sijaona. Tue, tue. Wanangu wa machafuzi. Fujo. We, we. Eti mama katu kwa kaposa. Wanangu wa naposa. Katu kwa kaposa. Kiuno naposa. Catch what I put side. When I put a put side. What you come to see in the corner of Quasa. When my kinnik is about to quit, it's a tar. She let the finger if you got a new rap. So you say for so charity, they got far. Woman to know my gachan, they let me saw. Get your mama catch what I put side.
wana kwana portal. Kachwa ka portal. Kiuno na portal. Wesu kamdo siende kwana kwasa. Kwa makine kasabute kwe kichwata. Sirete finyore peko tanyore wapa. Surese kutu uchawide ile kapala. Wame tango makachande ile misa. Deile wana kwana portal na kwacha kwenye mata. Kiuna kipoza hapo hapo na jekato. Wana kwa na poza na kwacha kwenye mata. Kinyerezi katikati tuwaje katai. Tuwaje katai. Haina usha ino kwa usisangai. Tuwaje katai. Tuwaje katai. Haina usha ino kwa usisangai. Tuwaje katai. Tuwaje katai. Haina usha ino kwa usisangai. Kwa usisangai. Tuwaje katai. Tuwaje katai. Tuwaje katai. Wana kwa kufose. Tuwaje katai. We ha. Tuwaje katai. We tamtaira. Tuwaje katai. Tuwaje katai. Tuwaje katai. Wana kuma sila. Tuwaje katai. Tuwaje katai. Tuwa. Kate 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 kwa kaposa. Umama na posa. Kate kwa kaposa. Kiuno na posa. Kate kwa kaposa. Wana kwa na posa. Kwa kaposa. Kiuno na posa. Kibiriti cha chuma. Shabate kina ukuwa mtafto haji popote. Kimona utambia msaka noti. Popote mama na jurika na saka noti. Make it pay. Mukosa walcha na meshe 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 kaz. Budyo fantastiki. Tue, 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 tue. Baro sijaona. Mama kibiriti cha chuma. Shabate kina ukuwa mtapta. Ipopote kimona utambia msaka noti. Popote mama na jurika na saka noti. Mekipei kunkusa wasichara. Meshe meshe mitikas mampo ya bana. Mampo fujo. Eti mama kajipata squeeze mampo ya mana. Anarewa rewa squeeze mampo ya mana. Anapenda kuka squeeze mampo ya mana. Ndaocha na kunywa squeeze mampo ya mana. Mampo ayo. Mampo ayo. Mampo ayo. Mampo kuna fujo mampo ayo. Mampo ayo. Mampo ayo. Mampo twende kana rewa rewa squeeze mampo ya mana. Anapenda kuka squeeze mampo ya mana. Anapenda kunywa squeeze mampo ya mana. Umachisi buti squeeze mampo ya mana. Anapenda pumpe squeeze mampo ya mana. Dote ski squeeze mampo ya mana. Anapenda pumpe squeeze mampo ya mana. Anapenda kuliwa squeeze mampo ya mana. Twende ote mampo. 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 Twende. Fujo. Chisi. Umama mida shota ira. Fujo. Chisi. Umama mida shota ira. Kate kate mirao chis twende. Mirao chis twende. Mirao chis twende. Mirao chis kate kate mirao chis twende. Mirao chis twende. Mirao chis twende. Mirao chis kate kate mirao chis twende. Mirao chis twende. Mirao chis twende. Mirao chis twende. Now someone, 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 someone. Come on, see me, see someone. Umama zaman, kausira zaman. Kauchizi zaman, watoto bagala kausira zaman. Kauchizi zaman, mpaka pedita kausira zaman. Kauchizi zaman, akwashira nasi kausira zaman. Kauchizi zaman, umatisibote kausira zaman. Kauchizi zaman, toka kuna mbaya kausira zaman. Chakabu upu zaman. Umachisi guti kuni wangu zaman. Ututi zaman. Zaman, zaman, zaman. Kone wangu zaman, zaman, zaman. Kuma puto zaman, zaman, zaman. Kuna mbaya zaman, zaman, zaman. Namba chano zaman, zaman, zaman. Kone wangu zaman, zaman, zaman. Chapu zaku zaman, zaman, zaman. Kempaya zaman, zaman, zaman. Sirabasu zaman, zaman, zaman. Kone wangu zaman, zaman. Zawuzi swariti zaman, zaman. When Paga Fuyo, Saman, Saman, Tunde Safabichi, Saman, Saman, Kuma Pamasuna, Saman, Saman, Tunde Kone Wangu, Saman, Saman, Kupagalaku, Saman, Saman, Wethi Kunai, Saman, 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 Saman maisha boko yanatia sila hakuna meshemeshe kazi kufula toka mala una napenda kosheke sila familia mwaneka tanta nyumba na kuna hela wetu naenda race basi mbaya kwenda jela wengine mesha na kesi kwetu mesha kapela maisha boko yanatia sila hakuna meshemeshe kazi kufula toka mala una napenda kosheke sila familia mwaneka tanta nyumba na kuna hela wetu naenda race basi mbaya kwenda jela wengine mesha na kesi kwetu mesha kapela bado tunaishi Mungu anabless bado tunaishi Mungu anabless bado tunaishi Mungu anabless bado tunaishi Mungu anabless nasiwezi kuwa mimi bila wewe Mola unaniongoza taki ni chula na nisiache kuwa baba kula maana sante miesi na za kupula siwezi kuwa mimi bila wewe Mola unaniongoza taki ni chula na nisiache kuwa baba kula maana sante miesi na za kupula maisha ya uswahilini kila mtu ananeni walete kituku kila mtu analia mwani kidume bila pesa haiwezekani tumana maisha ya bongo tunaonekana wauni maisha ya uswahilini kila mtu ananeni walete kituku kila mtu analia mwani kidume bila pesa haiwezekani tumana maisha ya bongo tunaonekana wauni tote nao bado tunaishi Mungu anabless bado tunaishi Mungu anabless bado tunaishi Mungu anabless bado tunaishi Mungu anabless Ombagala bado tunaishi Kiwalani bado tunaishi Ombagala bado tunaishi Sakofeda bado tunaishi Santos bado tunaishi Mwone wapu bado tunaishi Fujo kutafta kisira Tafta kiuni Saizese shinde na opato magauni Kwanesha nini Masila bikini Wana kuote fikiri kuwa gaibuni Tafta kisira Tafta kiuni Saizese shinde na opato magauni Kwanesha nini Masila bikini Wana kuote fikiri kuwa gaibuni Eti mama sikuwa kubaji katua Templari jikata Una pasporti jikata Chua boda jikata Una risk jikata Una spiri jikata We tende tuone kwa spiri We una spiri tende kwa spiri We una spiri boy We shalabu We una spiri tende We risusa We una spiri tende We mpanae We una spiri tende kwa spiri We una spiri boy kwa spiri We una spiri pute Kenya kwa spiri We una spiri boy kwa spiri We una spiri tende ote kwa spiri We una spiri tende kwa spiri We una spiri boy kwa spiri Bado sijaona Etu kwa sewa kuchuma kamna washa washa Wakufesha kamna besha besha Tule Wakuchuma kamna washa washa Wakufesha kamna kata kata Tule Wakufesha kamna besha besha Wakukata kamna kata kata Tule ote kata tule 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 Kata kuna mama kwa kuyo nae Kata tule Kone wapu nao Kata tule Tule Kata tuone, kata tuone, kata kete kuna ono kwasa ukumefata nene Usela kitambo umeanza tangote sene Tonde kama uchizito ure kuwa samani Usela majala basuna kwa usakotani Ono kwasa ukumefata nene Tonde kama uchizito umeanza tangote sene Kama usela to ure kuwa samani Usela majala basuna kwa usakotani Kwa samani, 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 samani Kone wangu, samani, samani, samani Chakosaku, samani, samani, samani Kone wangu Saman, 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 kiwalani Saman, 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 sijatoa Saman, 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 minakula Saman, 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 tue Tue Bado Virusi kidogo, kidogo, kidogo Eti mama panfige bam bam Kukabange tam Mefika midama pupo pungo sani sam Nima ngombe tam Haisidia binam Bari ya pungo sa uchukinya machamu Unapige bam bam Kukabange tam Mefika midama pupo pungo sani sam Nima ngombe tam Haisidia binam Bari ya pungo sa uchukinya maketi mama nisampo Pupungos Wedogo mapepe kuna mama pungos kule uri fungos Umache sibote kuna mama fungos Mtampofo fungos Unadogo jajamone wango fungos Tote na oko na pige bambam Ukabanke tampi Mifika meida mapuku fungusa nisampi Mwambe tampi Asija binam Bari ya fungusa uchu kinya machamu Mpige bambam Ukabanke tampi Mifika meida mapuku fungusa nisampi Mwambe tampi Asija binam Tue, tue, tue Yeti mama kuna usira kama mi Watoto mbagala kuna usira kama mi Kiwani No cheese kama mi Una katika tim na ubon kama mi Una katika tim na usira kama mi Bado sija una no cheese kama mi Una katika tim na cheese twende Raw boy twende Raw cheese twende Raw boy kuna fuyo kuna cheese twende Raw boy twende Raw cheese twende Raw boy katika tim kuna cheese twende Raw boy twende Raw cheese twende Raw boy twende now kuna cheese Come on me, who much is it worth? Come on, boy, come on me. Badu sija una, no cheese, come on me. Who much is it worth? Come on, boy, come on me. Una kati kati, so she sticky do do. Who wanna kill do do? Who she sticky do do? Who wanna kill do do? Boy, who she sticky do do? Badu sija una, badu. Mwishe na buba karibu amyetu Karibu kwetu Kula upepu Mr. Special Ise wanyetu Kula meronke menebuye msetu Sina story na patuna watotu Dole la katili na wawusu machoku Wapige mpoku upidole vya machu Akama simba kumwande nebuku Pime suma logo kere kwenye wuku Adita kapashi majasha kuwa ya mutu Kwenye kungu uza kaungu za minuku Nipona fulio leo Mr. Tende nao Mr. Mwishe na buba karibu Amyetu, karibu kwetu, kula upepo Mr. Special, mse wanyetu Kula meru onke menebuye msetu Sina story na patona watotu Dole la katile na wawusu machoku Wapidi mpoku, wapidole vya macho Akama simba, kumwame neboku Kime suma lwako kere kwenye woku Alitaka pashi majasha kuwa ya moto Kwenye kuku usaka ukusa mingoku Nipona puye leo Mr. 22 Jow chief 20, jow boy 20, jow chief 20 Jow boy kuna puye jow boy 20 Jow chief 20, jow boy 20, jow chief Eti wafavi tenke, nye wa senke Kauka nene nchoe nishure mire mpende Wapige maje mpende watoe uzembe Kama msi maje kwa dida nenda kachambe Kuna mba kwenu kwa kubadoki yande Bitch kama kei ni achini litombe Vipuna washwa uwewe mogwa jangombe Vipipanchi una Tomano po kimia, unaweza jibu kipima na kuzima Kumani nasu unapenda kuzima Joe msema joa mpowe mama amina Haina nane kufagiri ya jina Mzike kama bie mdogo sile Twende kiba mpane mwone wako meshe nisaira Nenda resu kwa makine kutaptaira Mungu kabula, unaela bachila Tashinga kunu ameliwe kama unaira Kiba mpane mwone wako meshe nisaira Nenda resu kwa makine kutaptaira Mungu kabula, unaela bachila Tashinga kufabili kweka mwona ila Tui, tui, kweka mwona ila Tui, tui, kweka mwona ila Tashinga kufabili kweka mwona ila Mina ajwa masila sana weka si usila Weka si usila, 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 weka si usila Wemo koala, weka si usila Weka si usila, weka si usila Tende Santos, weka si usila Weka si usila Weka se osela Medam, 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 medam Medam, 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 medam Mwese te suwone kasi usila Napeta usila, kasi usila Napeta makesi bote kasi usila Napeta usila, kasi usila Napeta enkete mama kabali seno na Tosa kuwa muna Kikuwa kina wasote kwa fes paka fina Pango kimi aki nabo uke pima Nekese mama mina mtaisele meto kala patu Abadi senu na sasa kuwa muna Kiko kina washute kwa Vespa kafina Kangu kimia kina boke pima Nekese mama mina mtaisele meto kana Tote ote mamina Tote mamina Tote mamina Tote mamina Kone wapu mamina Tote mamina Tote mamina Tote Mse la speedo mamina Tote mamina Tote mamina Tote Mwe wana kufasi mamina Tote mamina Tote mamina Tote Mwe mkushke ba mamina Tote mamina Tote mamina Tote mamina Tote nao Kabari senu na Tosa kuwa muna Kiko kina washute kwa Vespa kafina Kwa nko kimia kina boke pima neke Yes, mamma, man, I'm passing the metal. For the mamma, for the mamma, for the mamma, for the mamma.
Show sijaisha bwana. Pato aponye kaenda kula mtungi, anarudi kutoka kama sinendo tushamuita. Oa fujo. Oa, kwa mtambo hapo endelea kuja misondo. Pato anarudi hapo.
Tuanini webanzo wewe. Pato. Pato. Kenya.